najimsafi.com
you have away who you wanna be mwalimu au doctor time window here awewe dunia iko free fanya utatoka kone kwa tv you was the best awewe usijone popo ongeza confidence tena shape cup ndo funga belt awewe kesho tatopo wendo wina utaye ukoha
wana kazi kwanza kitaka ndo fike juu ishikwenye ndoto make your dreams come true mafanikio na pesa naletwa na wewe tu changa mkastuka fosfosi muda ndo
usilale
chaka mchaka
safari na mziki aye
chaka mchaka
wendo na mziki aye
chaka mchaka
safari na mziki aye
chaka mchaka
wendo na mziki aye champion icon star wa kesho panguka kupumjoma ndo utafika utakapo kwa Tyson Michael utokwe na jasho unapokuwa na mbali sitazame utokapo nasema jua lile nishuke likumulike sasa oya jua lile sasa jua lile
ay ay ay
wana kazi kwanza kitaka ndo fike juu ishikwenye ndoto make dreams come true mafanikio na pesa naletwa na wewe tu changa mkastuka fosfosi muda ndo
usilale
changa mchaka
safari na mziki aye
changa mchaka
wendo na mziki aye safari na mziki, aye
chaka mchaka
wendo na mziki, aye.